Some kamili fool, na mimi binadamu baby. Si unajua, alafu nina wifu. Sicheze na moyo wangu, utazingua. Time ya juju, ni mwenzako ntashindwa pumua. Oh my boo, tumagilie penzi lizidi kukua. Jo, nikubebe, unibebe, nipendane na wewe siku zote. Jo, nikudeke, unideke, nidekezane na wewe siku zote. Jo, nikubebe, unibebe, nipendane na wewe siku zote. Jo, nikudeke, unideke, nidekezane na wewe siku zote. Tosha, tosha, no I like you, we unani. Tosha, tosha, no I like you, we unani. Tosha, tosha, no I like you, we unani. Tosha, tosha, no I like you, baby.
Baby day, make you chiti walai. Kanifunge segere. Kama we ukiwai, basi mimi tachelewa. Aki ya Mungu walai, mwenza kumi na kuelewa. Sasa usijelewa, sifa ukapotea. So say what you say, make noise you day funny. Soko ni nimesha panda bay, naringa toka nikupate. Anjo, nikubebe, unibebe, nipendane na wewe siku zote. Njo, nikudeke, unideke, nidekezane na wewe siku zote.
Tosha, tosha, no I like you, we unani. Tosha, tosha, no I like you, we